Hayi Zanefa pho angithi hayi uyishayele le ngoma baxove ndoda nginikeza isibusiso subanikazi wayimike manje ke ngifuna ubagxilaze uphinde ugxilaze uphinde ugxilaze uthe ubaxove uphinde ubagxilaze uthi usobagxilazele uphinde ubaxove hayi iyakunika-ke le nto yakwakhuhla uzungene wendoda uyinikezwayo uyakekho umuntu oyophikisa-ke manje ngoba uyophikisa izophinde iqala iphinde igxilaze iphinde ixove igxilaze
ukhulumile umkhulu utrizeke
isikhathi sokuxova
Thank you.